CKMusicPromos.com.
Wow, boy, problem chawet long. Tumpizi, umwana tumpizi. Papo, boss mashalo. Tumpani, boss letter. Boss one, problem chawet.
Had a rude boy feet.
One mumba pa jambesh. Simba kwa tijemi jisa na sadula. Problem chawet. Chik tumpudu wala. Pano ni nebo problem chawet. Simba kwa tijemi jisa na sadula. Problem chawet. Niwe wa problem chawet. Ni sadula, ni nebo problem chawet. Nakula nali samwana popunti bali shiba. Na mufia shari ya zati ni kadule ndio mwana. Na doja pa klas kalange pa teli shinaya. Inete tumpange mupambe vyo ndadwala. Ako mwaka kakavu figuna kapantula ninebo. Shimba kwa tinde mitisa ndasalula ninebo. Mutala pane pambo na ase kati nuwebo. Pano ninebo problem town. Iwe niwebo problem town. Vika mochusi mukamuti. No chitu chepe fe wizushi. Ine ipipi mfumu shabufi. Mepale sao mwabambi masushi. Tumpa talanda pekabushi. Nikoti bambi ni mpo. Uke soka tanda de pamushi. Abe ni tube pikire mpo. Fintumbo tukatitimubo tuke mwadi na kai mwaba kakaba anono. Una fintumbo nekate bantu inge bati kuno bati kusaba pono. Umutu endea upadika fintu nsungo wingi vipita mumutomo. Chimba kati ni mfulo vyari na tatu fimenji kukonko mfolo. No matter the weather. Shingiri lwe mpipo na ngu kutalale. Never wala nshina bagontempisha na ngu ntelale. Kapito ya mchushi maka. Temwa nchushe atawane. Napusa makofi na fipaka. Beo timpoke musevane. Nakula nali samwana paponti balishiba. Numufia shari ya zati ni kalule ndio mwana. Natocha pa klas kalange pa teli nshinaya. Inete tumpange mupambe vyo ndadwala. Ako mwaka kakavu figuna kapantula ninebo. Shimba kwa tunje mitisa ndasalula ninebo. Mutala pane bambo na ase kati nuwebo. Problem town. Pano ninebo problem town. Iwe niwebo problem town. Kapoto ni wabote. Irambo na kembo kawolala. Kutina kotangote. Tapaba wilansa mama mbala. Eso tipo topo ifo wedolo na tipe kutana. Nisimpo life and peace. Ese opiti tupungwana. Somo na boy. Papa tati mfoti na lichupa na tefo street. Eso tipo topo. Katafi na chongo tamesha study batabirire. Eso tipo topo. Nukote pateo ni kawama ni bamuliro. So danger. Nikalu, chimwemwe ni bakudi ni gazi pasilabu mpoti. Wakanda wa mano ni kundala mabasade ni buto na nako. Bashkoni, shaba punde bafunye peta muru imbo tupunde pao. Simona vanoka, mendano chekinga. Bala basirinda, wapompa, amano ya weranga mwapopa. Chiringa, nakula nali samwana paponti balishiba. Numufia shari ya zati ni karule ndio mwana. Natocha pa klas kalange pa teli nshinaya. Inete tumpange mupambe vyo ndadwala. Ako mwaka kakavu figuna kapantula ninebo. Chimba kwa tunje mitisa ndasalula ninebo. Mutala pane bambo na ase kati nuwebo. Pano ninebo problem town. Iwe niwebo problem town. Tumpa ni kazi ninebo na baba mwoboze ni mwana esoji. Mupoti ni posi na manager poze la sangwa kuline ochi. Yue ni usakire vena sumpizo keo keo na timu alachi. Wafa IVP Nash 90 mzela nola wachoni na mozebi. Superpower military pandora mponi kwa ma black dogs. Washpo pa town BMOB foto wadibu wa overdose. Bika posi pa chingwa la timu ndari yako turi ma young leads ni kazi. Lusake for capital yali tutamba kale pota tupotasi. Babula nkiriro chira nkiriro. Tulo mani piece 13. Aba parkinga life banono kipusha 13-14. Chapres na tisi paka zembe kentola. Mwise na shango kinje la pona vane mfumulesa. Shimula ba makale wangu. Ni chwe cha kufika.
Phoenix run the chant over here, so you can't hear the vibration. A good love seems over here, so we run the thing. Too much vibration.
CKMusicPromos.com.